Dimension, the youngest song, Nipe Beat. Japo mapenzi ni subira, ila kwako nishangojea. Naamini mapenzi yetu wawili, isije ikakoma ikaendelea. Japo namuomba Mungu, mapenzi yetu baraka tuongeze. Ila sinanga wifu, ata ukinipa mapenzi nyongele. Japo namuomba Mungu, mapenzi yetu baraka tuongeze. Ila sinanga wifu, ata ukinipa mapenzi nyongele. Niogele sana, niogele kweli, eh, niogele sana, oh, nishapenda sana,
nishapenda
kweli, eh,
mimi nishapenda,
nishapenda sana,
nishapenda
kweli. Mapenzi yanaumiza kwako sasa nimefika, nipe mapenzi, oh baby, kwako daima usinimwage. Hata kachochote sina, jalala wese kafumba macho we. Japo namuomba Mungu, mapenzi yetu baraka tuongeze. Ila sinanga wivu, hata ukinipa mapenzi niogele. Japo namuomba Mungu, mapenzi yetu baraka tuongeze. Ila sinanga wivu, hata ukinipa mapenzi niogele, eh, niogele sana, oh.
Nishapenda
sana,
nishapenda
kweli ma,
nishapenda
sana,
nishapenda
kweli. Jamani moyo wangu nitunzie, nisije nikatokwa na machozi. Mwanzo wa juu wa mapenzi we, imefanya wengi wawe machizi. Ila najikaza kimaisha, angalau nipate chochote cha kutia mdomoni. Japo namuomba Mungu, mapenzi yetu baraka tuongeze. Ila sinanga wivu, hata ukinipa mapenzi niogele. Japo namuomba Mungu, mapenzi yetu baraka tuongeze. Ila sinanga wivu, hata ukinipa mapenzi niongele, eh, niongele, oh.
Nishapenda
sana,
nishapenda
kweli.